Azizazioni. Yeah.
Isaiah prophet.
Nesimyo kubo uo. Omukwano kwange kwe kubo. Kulembera ngoberere. Tulibabi tubebere. Omukwano leka kugere. Abebi gambu bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba. Tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja bwayagala ebyennyanja. Suubiza nti tolinkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulaavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo, wasuka kale. Anebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa, bakuza bulungi nekonjebwa, kuba tebakumeya. Oli mukyalo omuteefu omulungi omwana w'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Nesimye okuba omulenzi wo, kweraba bwengeze zenna, saagala baleeta kale bule, okutabula laafu yaffe. Engere kyananaana, ekikube bwe kitayaaya, nange kyenva newaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo, wasuka kale. Nesimye okuba owuwo, omukwano gwange kwe kugwo, kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka nkwogere, ab'ebigambo bakwebere. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere kyananaana, bwe kitayaaya, nange kyenva newaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo,
kiwasa kyentegeeza onoobasinga abakuvuganya bentegeeza.